setu yezwa uvela ngithinde kwamancane
belishaya kancane insizwa yangaye
yabona mathu yangicala awesho ngezulu besethu yezwa
belishaya kancane
uvela ngibambe kwamancane
belishaya kancane insizwa yangaye
ngoba ngisamathandwelo ngayiziba le nto kayizibele ayibonga mthanda umuntu
wayelishaya kancane insiziyo yangaye ngelishaya kancane ngelishaya kancane ngelishaya kancane insiziyo yangaye
ale
Jomisi monda sambe Kifunu ya mbama hoda Kifunu ya mkipasha wongoda Mabuta jomisi monda sambe Kifunu ya mbama hoda Kifunu ya mkipasha wongoda Ngifuna ukumbamba kwamancane Ngimbambe ifika yakhe Ngimthintele ngathimba khona Ngifuna ukumbamba kwamancane Ngimthintele ufika yakhe Ngimthintele ngathimba khona Bila ngithanda yena Naye uthanda mina Isinaye ngasasho I'm so crazy naye I'm so crazy naye Amova de mosas Chamo I'm so crazy naye I'm so crazy naye Amova de mosas Amancane Ngumule kuye Ngimthintele ngathimba khona